ujui ulichonipea. Nilichokupea penzi likanoga. Mwenzako sina roho ya choyo kukusifia kwa hili. Ni kama vile penzi limeanza shamili. Umeniweza nimesahau siamini. Sina ubavu eti nikwache kwa nini. Ni no 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 no. Baby come come nishike yani down 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 down. Umeniweza yani bam 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 bam. Kwenye bedi yani come 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 come. Na ndo mana na mina imba leo. Tu 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 ru tu. Tuache. Tu tu ru tu. Tumependa na se. Tu 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 ru tu. Tuache. Tu tu ru tu. Tumependa na se. Tu 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 ru tu. Tuache. Tu tu ru tu. Tumependa na se. Tu 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 ru tu. Tuache. Tu tu ru tu. Tumependa na se. Jigamba kila semu topitia. Penzi lako lipo hai nafsi nijutia. Hata kama unipe mara ten. Penzi lako kwangu mimi siwezi kinai. Najuliza kichwani ume complain. Niambie basi nado mepita tushen. Yani sina muda wa kuwaza mwingine. Ununo ha. Yani baby ulivyo yani. Umenipaka nini. Utamu wa kisogoni. Na upata mimi. Yani baby ulivyo yani. Umenipaka nini. Eni utamu wa kisogoni. Na upata mimi. Oh. Baby come come nishike yani down 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 down. Umeniweza yani bam 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 bam. Kwenye bedi yani come 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 come. Na ndo mana na mina imba leo. Tu 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 ru tu. Tuache. Tu tu ru tu. Tumependa na se. Tuache, tu tu ru tu. Tumependa na sie. Tu 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 ru tu. Tuache, tu tu ru tu. Tumependa na sie. Tu 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 ru tu. Tuache, tu tu ru tu. Tumependa na sie.
Haya, haya. Disese moto mkali hapa naongea. Watoto andele mamsende mpaka mapera. Toto ati mkajama.
Midom Music.